ijwi rya Amerika i Washington DC. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Iki ni kibanza cacu ca internet numwanya w'ikiganiro muri sanga. Ku itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri uko mwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Umunsi uhimbazwa mu gihe hari indimi zimwe zimwe ziriko ziratituka, mbere zimwe zikaba zinamaze kuzimangana ku isi. No mu karere k'ibiyaga binini Kirundi n'Ikinyarwanda ni indimi ziriko zitera zivangavangana n'izindi ndimi kandi zigenda zanikwa nabi. Mu Rwanda ikigo Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco gisaba abanyarwanda kwirinda kuvanga indimi mu ntumbero yo kubungabunga ikinyarwanda. Mu Burundi ariko haratunganywa ibiganiro byo kunagura no gukomeza ikirundi. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Modeste Nsanzabaganwa, umushakashatsi mu kigo Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco mu Rwanda. Mutumire ndabaramukije. Allo? Ndabaramukije. Ego. Ku vyerekeye uwo munsi mpuzamakungu guhimbaza ururimi kavukire, nikihe mubona akamaro k'uwo munsi kubijanye no kubungabunga indimi?
Akamaro kariho kandi n'abantu benshi barakumva uko ururimi n'umutungo w'abantu bose mu gihugu, akaba ari umurage wabo, akaba ari umutungo wabo bwite. Kurubungabunga rero bifite akamaro kuko rububatiye n'umuco, ubwo biba bishatse no kuvuga kubungabunga umuco wabo ndetse bumvire n'amateka yabo. Umva rero ururimi ku bantu ni ikintu gikomeye cyane gifite agaciro ko hejuru. Kurubungabunga rero bifite icyo bivuze kandi n'abantu benshi barabyumva, uretse ko wenda kubikora bishobora kuba bigorana rimwe na rimwe, ariko abantu benshi barabyumva impamvu yacyo.
Ego, uwo munsi nkuko nabivuze uhimbazwa mu gihe hari indimi zimwe zimwe ziriko zitituka, mbere zimwe zikanaba zimaze kuzimangana ku isi. Ni ikihe gituma izo ndimi zigenda zizimangana, biterwa n'iki?
Indimi zizimangana ku mpamvu nyinshi. Icyayi ya mbere niyo twari tuvuye kutitabwaho. Iyo ururimi tutari rwitayeho rugenda rwishakiriza yarwo bivanga n'izindi, izindi zirugusha imbaraga kubera ko zizanye ibyo ukeneye kandi zikazana nyine ibyo wifuza nk'iterambere n'ikoranabuhanga nk'ubumenyi, zikagenda zisimbura buhoro buhoro za zindi za zisanzwe. Iyo abantu rero batazitayeho, izo niyo mpamvu ya mbere. Kutitabwaho bituma indimi zikendera cyane, zisubira inyuma cyane, ndetse zikaba zanazimira zitabihaye agaciro ushobora kuzimira.
Kubwanyu mubandanye?
Yego, hari n'izindi mpamvu zijyanye n'ingufu z'abantu. Hari igihe abantu usanga hatenye intambara cyangwa se igihugu kikaganza ikindi, ku buryo noneho kigitsindagira ari ururimi rwacyo, ari umuco wacyo, ugasanga rero rwa rundi rwa rusanzwe ntiruhawe agaciro, rurazimiye ruvuye mu bintu. Cyangwa se ururimi rushobora kuzimira n'abantu baruvuga bazimiye, habaye nk'icyorezo indwara y'icyorezo ituma abantu bapfa ku bwinshi, ururimi rushobora gukendera ndetse rukazimira kubera ko abaruvuga bataba bakiri benshi. Urebye ingorane ko impamvu ishobora kuba nyinshi buriya
ku bwanyu muri ko mugira ubushakashatsi ku vyerekeye ururimi rw'Ikinyarwanda, mubona urwo rurimi rwifashe gute muri iki gihe ku vyerekeye uku rwandika canke ukuruvuga?
Ururimi ntabwo rwifashe nabi cyane tugeranyije n'ibihe bya kera. twavuga ko ibihe bya kera ururimi rwari rwifashe neza kurusha uyu munsi ku mpamvu zitandukanye, ku mpamvu yuko kera Ikinyarwanda cyacu cyonyine gikoreshwa, mbese tugiye nk'inyuma mbere y'ubukoroni cyacu cyonyine gikoreshwa, nta kibazo nta izindi ndimi gihura nazo kugira ngo zibe zakinjirira. Ariko nyuma uko igihugu kigenda cyagura amarembo gihura n'ibindi bihugu kibona inyungu mu byo ibindi bihugu bikora, kigenda cyemera no gukoresha indimi z'ibindi bihugu. Mu gihe rero cyemeye gukoresha indimi z'ibindi bihugu, nanone hazamo ko iyo ndimi zihuye yaziri kuza nk'abantu cyangwa zikunze ziratirana zigatiranya amagambo ndetse zikaba nk'abakeba, bikaba ngombwa rero ko abantu bahaguruka bakaziha umwanya, buri rurimi ukaruha umwanya warwo, ukaruha uburyo rukoreshwa. Ubu rero kuri iki gihe u Rwanda rwahisemo kwagura amarembo ku buryo busesuye, ku buryo rwifuza gushyikirana, guhahirana, gusabana n'abantu b'isi yose. Indimi rero zivugwa cyane kuri iyi si, cyane cyane zizamo ubumenyi tuba dukeneye kugira ngo dutere imbere, cyane cyane zizamo ikoranabuhanga tuba dukeneye kugira ngo dutere imbere. Usanga henshi akenshi ari Icyongereza, Igiswahili mu karere turimo cyane kirakoreshwa cyane, n'igifaransa
cyane cyane. Uraraba nk'izo ndimi zacu ariko irundi ari Kinyarwanda, uravye nko mu bakiri bato cyane cyane baba mu bisagara, usanga nk'uko mwariko murabivuga kubera bahura na bafise uburyo ubuhinga bwinshi bwo kumenya ibibera handi, ugasanga cyane cyane bashaka bakunda cyane indimi zo hanze, ugasanga ururimi kavukire basana ariko baragwibagira, naho baruvuga bakaruvuga nabi, kugwandika kikaba ikibazo gikomeye. Nikiye mubona cyokogwa cyane cyane ko barabo bakiri bato?
Ari ibintu byinshi byakorwa, ariko ikintu cya mbere na mbere burya nicyo umuntu akwita ubukangurambaga, gutanga inama zihagije kugira ngo abo cyane cyane urubyiruko, abantu bakiri bato nibo koko bahura n'ingorane zo guhuza no gukoresha indimi, kuko ni nabo bamenya nyinshi. Urebye abantu bakiri bato nibo bari mashuri biga Icyongereza, biga Igifaransa, biga n'izindi ndimi wenda. Abo rero nibo bahura n'ingorane zo kutamenya umwanya wa buri rurimi. Icyakorwa rero cy'ibanze ni ubukangurambaga no kwegera abantu abato, ubagira inama, ubereka uburyo bwo gukoresha buri rurimi, cyane cyane unabagaragariza akamaro, cyane cyane akamaro k'ururimi kavukire ugereranyije n'izindi ndimi bagenda biga, ndetse rimwe na rimwe banakunda banajya gukunda kurusha urwabo kavukire. Aho rero hari inyigisho zikomeye cyane zo gutanga, ari mu mashuri, ari urundi rubyiruko rutari mu mashuri, cyane cyane urubyiruko ruvuga rubwira abantu benshi nk'abahanzi, abanyamakuru, aba bantu bose bavuga rimwe babwira abantu benshi, ni ngombwa kubegera muraka bakagirwa inama y'imikoreshereze y'indimi.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone, dufise Moses. Moses, uratwumva?
Ego ndabonga neza cyane.
Mwiriwe aho muri irindi zina?
Ya ni niyo nkuru Moise, ni neza neza hagufiya Pretoria mu gisagara Afrika y'Epfo.
Yego, mufise ikibazo cyangwa icyumviro?
No, ni icyumviro na cyane cyane kubera ko numvise ikirago ni kubyerekeye indimi kavukire n'ingene shaka kundishwa kugwarukana cyane cyane. Tugerageje kuraba ababyeyi ba kino gihe, ababyeyi ba kino gihe cyane cyane ntabwo bakundisha ururimi kavukire abana babo. Nk'akarore nk'abantu usanga batuye mu bisagara bata nka za Bujumbura, za Rumonge n'ahandi hantu barita cyane cyane nk'uko mu ndimi z'Igiswahili, Icyongereza, abandi ugasanga bita mu Gifaransa, ariko bakibagira cyane cyane urimi kavukire kuko nimba uri murundi nabwo wowe uri mu mahanga warakurema ariko kabuze neza kubwe no gihugu ari mikiru ari umurundi cyangwa umunyarwanda utegeza kwibwa ku mwana wawe utegeza kumenya ururimi kavukire n'ikindi kintu na leta yari ikwiye kugira ngo ama leta yarakwiye kugira kwiyaranja akazara afasha mu gukundisha ugwaruka ururimi kavukire na cyane cyane nko ku mashuri ku masomero ururimi rwa kavukire rugakundishwa cyane mu mashuri na cyane cyane ndabona nk'ikirundi cy'iwacu ururimi runakenye nabwo rurakenye gato kuko ngerageje kuraba nimumvugirwa igize ururimi rwacu rw'ikirundi ntabwo novuga yuko bari bakwiye gusubiramo neza amajambo amwe amwe agize ikirundi nambari nk'ubwatuzo nambari bakakiryohora ururimi kavukire rukaryohorwa rugakundwa tukagwitaho twebwe abenego nk'akarorero nagira nanjye ngerageze kuraba nk'ibyo bihugu bya Tanzania Kenya urasanga abantu bakunda ururimi rw'igiswahili na cyane cyane nk'abatanzaniya barakunda ururimi rwabo kavukire rw'igiswahili gusumba twebwe nkana dukunda ururimi rwacu rw'ikirundi cyangwa se rw'ikinyarwanda urumva icyo usanga ari ibintu biteye isoni na cyane cyane nko kubaho umuntu adakunda ururimi rwiwe agakunda indimi z'abandi gusumba ururimi rwe kavukire mugabo je nibaza ko ahanini byo babiva kuko udakunda igihugu cy'amavukiro kuko umuntu akunda igihugu cy'amavukiro nibaza ko yatekereza gukunda n'ururimi rwa kavukire murakoze n'ibyo natagutererera
murakoze cyane turagushimiye yari Moses ari muri Afrika y'Epfo dufise kandi Vladimir uratumva
muraho
yego irindi zina aho hamagaye uri
irindi nitwa Tito
uri he
ndi mu Rwanda ni mu Karere ka Bugesera mu Murenge wa Rweru
ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
nanjye icyo navuga ku bijyanye n'ururimi kavukire
yego
mbona uburyo byagenda ari urabona na minisiteri zishinzwe uburezi zafata ingamba zo kwandika nk'ibitabo hanyuma bikabikwa by'ururimi kavukire tuvuga ururimi rw'igihugu rw'umwimerere kugira ngo rutibagirana kuko urebye nko muri iki gihe abana ku mashuri abana dore za garidiyene usanga ni icyongereza biga gusa urebye cyane cyane kinyarwanda ni rimwe na rimwe ntabwo gikunze kumvikana mu mashuri matoya abanza
alo
oui
mwandanye
je icyo naho nacyo ni uko ururimi kavukire rwakwibandwaho cyane kurenza izindi ndimi zigishwa mu mashuri kugira ngo kuko zazibagirana burundu cyangwa se bakanafata bagakora bagashora uburyo bushoboka bwose bagashaka uburyo bajya bandika ibitabo bakabishyira mu bubiko bwizewe ku buryo bitabasha kwangirika
murakoze
nibyo mbona byafasha kuba indimi zakomeza gukoreshwa neza mu buryo bukwiye
murakoze
murakoze ndi kumujwire
dufise na Niyonzima Patrick Niyonzima Patrick uratwumva
ndabumva
uhamagaye urihe
ndi mu Karere ka Gasabo
mu Rwanda
ni mu Rwanda
ufise ikibazo intererano
bono kwa ngo nanjye ndicyo nakongera ku rurimi rwa kavukire bono kuvuga ngo hari hantu henshi cyane wenda ururimi rushobora kuba rwahe rushobora guteshereshwa agaciro cyangwa se bite cyangwa se hakaba kugenda rwibagirana nuko ngo nk'abahanzi hari igihe ujya kumva nk'umuhanzi ahimbye indirimbo aravangavanga indimi zo hanze akavanga n'izo mu gihugu ugasanga ntabwo biri kumvikana neza
ndabumva
ugasanga wenda ntagururimi kavukire uri gusohokamo neza ugasanga ahubwo ni indirimbo ivanga vanze cyangwa se ukumva mbese nta muco w'ururimi urimo mbo ahandi ni ukuvuga ngo nko mu mashuri nko mu marerero y'abana batoya cyangwa se mu mashuri y'abana b'incuke akenshi usanga bari gukoresha indimi zo hanze ntibibande cyane cyane kuzo mu gihugu imbere numva rero hajya habaho kuba wenda abana bajya biga izo ndimi zose wenda ariko bakibanda ku rurimi rwa kavukire kugira ngo hatabaho kuba rwa rurimi nyine rwa kavukire barwibagirwa ahandi hari igihe ujya kubona ukabona bateguye nk'amarushanwa akomeye noneho bakabaza mu ndimi zo hanze cyane cyane noneho babaza rwa rurimi rwa kavukire ugasanga noneho n'urusubije asubijemo nabi cyangwa se akarusubiza nabi bitewe n'uko wenda bataba baruhaye agaciro cyane.
Murakoze.
Wenda icyo nagira nabaza ese nko ku izo tariki wenda zo nk'itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri kwa buri mwaka tuzi ko aribwo wenda twibuka cyane cyane rurimi rwa kavukire ese bigenda gute hari inzobere baba barashyizeho ku buryo wenda zikangurira abantu kugira kuba zakurikirana ururimi rwa kavukire.
Murakoze. Reka mutumire abishure mu mwishure Modest.
Murakoze cyane Fide. Patrick agize ati hari abahanzi bavangavanga indimi abantu bamenye ururimi bavuga ibyavuze aho kuko nibyo ntabwo abeze niko nahoze mvuga mukaya ndi ya matsinda yose avuga abwira abantu mu ruhame kandi abwira benshi ababwira icyarimwe dukunda kuyegera cyane tukagira inama tugira tuti gerageza kuba urugero rwabo ubwira urugero rw'igikoresheje myiza y'ururimi rwa kavukire rwabo ubwira abo ni abahanzi ni ababyeyi ngira ngo sinzi ibyo babivuze ni abanyamakuru ni abayobozi ni abanyamadini mbese buri muntu wese uvuga abwira benshi icyari agerageze kuba urugero rw'abandi. Patrick yagize ati hari ikindi kintu yaravuze ati mu mashuri y'incuke bige ururimi kavukire barumenye icyo ni ikintu gikomeye cyane Patrick. Ubushakashatsi bwakozwe n'abantu b'inzobere cyane muyiga ndimi ku isi bagaragaje ko iyo umuntu cyangwa umwana yumvikana abanje kwiga ururimi rwe kavukire akarufata akarumenya neza izindi ndimi ziza ziyongera kuri urwo azumva vuba n'ibizivuzwemo akabyumva vuba kurusha wa wundi utafite umusingi wazifashe azifatira rimwe icyarimwe. Rero kwigisha abantu ururimi kavukire bakiri bato bakabanza bakarumenya ni byiza cyane. Hariho ubungubu na Leta y'u Rwanda yabyumvise cyane bifataho icyemezo ubu kuva mu mashuri y'inshuke kugera mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza abana bose biga mu Kinyarwanda amasomo atangwa mu Kinyarwanda bakongera bakiga buhoro buhoro izindi ndimi bazimenyereza ariko bakabanza bakiga Ikinyarwanda bivuze ko igitekerezo nuko nibura umwana ugeze mu myaka 7-8 yaba amaze kumenya Ikinyarwanda akizi neza noneho akabona kugerekaho izindi ndimi kandi zikazamubera kuzimenya kubera ko afite ahahera afite umusingi. Patrick yavuga ibintu byinshi byiza yabwiza ati ese akubwa iki kuri uyu munsi ko numva ari umunsi mpuzamahanga akubwa iki Patrick inzobere ziraza kuko dutumira abantu bazi ibijyanye n'indimi bakatuganiriza abaganiriza abantu benshi tubatumira abantu benshi b'ingeri zose abato abakuru twavugaga abayobozi abayobozi b'amadini abahanzi ababyeyi batumiwe bakaza bakaganira n'inzobere mu ndimi ndetse na ya marushanwa wari uvuga tukayakoresha ubu ngubu ejo bundi ari kuwa kane ushize twakoresheje amarushanwa ubwo twasozaga twasoza amarushanwa twakoresheje amashuri yose mu gihugu afite icyiciro cya kabiri ni umwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu amarushanwa ku kinyarwanda ikivuga no kucyandika mu mivugo no mu nkuru ngufi ababishoboye kandi abagabo benshi barabikunda bararushanwa none turanabahemba uwo munsi bivuze ngo ni ukugerageza gushishikariza abakiri bato kwegera ururimi rwabo bakarubonamo ibyo bakeka ko babonamo mu zindi ndimi batarubonamo bakarwishimira bakarukunda ubwo icyo gihe itariki makumyabiri n'imwe nanone twahembye umunyamakuru wanditse inkuru ku muco neza mu kinyarwanda kinoze mu kinyarwanda cyiza gisukuye nawe twaramuhembye ubwo ni mu rwego rwo gushishikariza bariya abantu bakoresha cyane ururimi abanyamakuru bakoresha ururimi cyane kugira ngo bite ku kinyarwanda wumve ko izindi ndimi nizo ni nziza kuko zifite akamaro ariko ururimi rw'ibanze ururimi kavukire ururimi rutazahava izindi zishobora kuza zikasimburwa n'izindi nshya ariko ikinyarwanda ntawe kizaza ibyo byose rero tubibakangurira ari mu magambo ari no mu bikorwa muri ayo marushanwa dutegura cyane cyane mu rubyiruko
yego
nakomeza fide
yego mu nyarutse
nyarutse Moses yavuze ababyeyi nibyo koko Moses ababyeyi niko duhora tubegera ndetse twanabandikiye n'imfashanyigisho yo kujya mu miryango kugira ngo burya hari ababyeyi benshi batuzi impamvu yo kuganiriza umwana mu kinyarwanda mu rurimi kavukire kuko hari abitiranya ibyo ni ibisanzwe abantu bose ntibumva kimwe hari abitiranya ibintu bakabwira ati umwana wanjye niba agiye kwiga mu cyongereza nagera mu rugo ndakomeza mubwira mu cyongereza kugira ngo akimenye akimeke neza ni byiza ariko ntumurinde kuvuga ikinyarwanda umumenyereze ikinyarwanda muramutse mu kinyarwanda muramutse mu kinyarwanda umusezere mu kinyarwanda amenye ikinyabupfura kikubiye mu kinyarwanda abanzirize kuri ibyo n'ibindi bizaza yarukije ndabona ibyo Vladimir yaduhaye inama nziza ari byiza kuko kwandika ibitabo mu kinyarwanda cyiza gisukuye kinoze ariko nanone ibitabo yagira ati mubibike ahantu ahubwo babisakaza mu bantu ahubwo bakajya babisoma bakamenya ikinyarwanda bakabona urugero rw'ikinyarwanda kinoze kugira ngo nibyo muri rusange
yego reka tubandanye ku mirongo ya telefone hari Joel aduteye akamo Joel uratwumva Joel
ndabumva
irindi zina aho uhamagaye uri
ni Mona Joel nkaba ndo mu mujyi wa Kigali
ufise ikibazo ufise icyumviro
ndafite akabazo banjye no kubashimira ijwi rya Amerika n'ubwa mbere ndivugiyeho kabisa
murakoze
nahora mbahamagara ntibicemo ariko ndabashimiye cyane
murakoze
akabazo nagomba mbaze umutumiro ku bijyanye n'ururimi kavukire ngiye kuraba twebwe abantu ugwaruka dusigaye twararuhinduye ngiye nka za Tanzania Uganda bari Icyongereza ariko ugasanga baravuga n'ururimi rwabo kavukire ariko mvuye kubara mu Rwanda cyangwa mu Burundi usanga bariga ugasanga ururimi umwana ntakivuga ururimi kavukire akabaza rero namubaza baba bari gukora iki kugira ururimi kavukire ntibizakwige rero ruvaho n'abana bari kuvuka cyangwa twe turi gukura ntituguma turutesha ntoza nsiguma turutesha agaciro.
Murakoze.
Murakoze. Murakoze namwe.
Reka bishure. Mumwishure.
Nkunze ko witegereje ko kubona uko ikibazo giteye. Wewe koko ugaruka ko kubivuze. Hari ikibazo cyo kuvuga ururimi rumwe ngo bagume hamwe. Usanga bavanga inini akabona Icyongereza n'Ikinyarwanda cyangwa se n'Ikirundi, akavanga Iswahili n'Ikinyarwanda cyangwa se n'Ikirundi. Ugize rero uti harakorwa iki, hakorwa iki? Ni biriya tumaze kuvuga, ya matsinda niyo pfundo ry'igisubizo. Ababyeyi byavuzwe twavuze mu kanya, umubyeyi atamenyereje umwana kuvuga ururimi rwe kavukire aba amurinze amahirwe menshi menshi, amugurije amahirwe menshi menshi yo kurizayo. Nkuko burya umwarimu wa mbere na mbere ni umubyeyi. Umubyeyi atabishyizemo urufu nta gikorwa n'ibikorwa ntabwo bifata cyane nk'aho nk'igihe abifitemo ubushake, abishyizemo imbaraga. Icyo dukora twegera ababyeyi tukababwira buri gihe dushyiraho imiyoboro yo kuganira nabo. Abantu benshi abanyarwanda ubona nko kuri radiyo na televiziyo dukesha ubutumwa buri munsi, kenshi ku munsi tuvuga tuti dore inama tubanyabone, ntibavuga batya bavuga batya, ntibavuga batya bavuga batya. Tukabyandika no mu bitabo, tukabisakaza mu mashuri, tukandika imfashanyigisho zijya mu mugoroba w'ababyeyi no mu midugudu kugira ngo abantu bumve ko bafite uruhare. Rimwe na rimwe usanga atanumva ko ari we mwarimu wa mbere w'umwana we, bumva ko bafite uruhare mu gufasha umwana kumenya ibyo rurimi no kurumuza. Birumvikana no na Leta igomba gushyiramo ingufu nk'uko bigaragaza, ariko cyane cyane abakuru bagomba kubera urugero abantu bato. Nacyo duhora tuvuga tuti iyo duhuye n'amatsinda, iyo tubabwiye iyo n'amatsinda y'abayobozi b'amadini, tubabwira iyo n'amatsinda yigisha indimi ku giti cyabo, nicyo tubabwira iyo n'amatsinda yandika ibitabo, nicyo tubabwira kubera urugero abakiri bato no kubashishikariza gukunda Ikinyarwanda. Kuko ubundi udakunze ururimi rwawe kavukire, Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi, utagikunze ntiwanakimenya, ntiwanakitaho ngo ukivuge ku buryo bunoze. Buryo umuntu anoza ikintu akunda yita ku kintu akunda. Icyangombwa rero nanone ni ugushishikariza urubyiruko gukunda ururimi rwacu. Ururimi rwacu ni nk'aho nk'umubyeyi watubyaye buriya ntacyo warugereranya nacyo. Twararemaye ariko tugomba kugaruka. Twararemaye tugakeka ko ibivuye hanze ari byo byiza kurusha ibindi. Yego yiza biza binabagira nabi, ukagira ngo rimwe na rimwe wenda binafite n'ireme kurusha ibyacu, cyane cyane ibintu by'ikoranabuhanga. Ariko mu bijyanye n'umuco, ibijyanye n'ururimi, ntitubibeshye cyane. Nta kintu kiruta ururimi rwacu, nta kintu kiruta umuco wacu. Ngira ngo narisubije. Sinzi niba nawe yarisibye.
Nabisubije neza. Sivestre nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Sivestre uratwumva?
Yego ndamwumva neza rwose.
Yego aha irindi zina ryanyu?
Halo?
Oui, irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri?
Turakiza Sivestre ndi hano mu Buganda.
Yego mufise ikibazo canke intererano?
Ndafise intererano y'uwo mutumire kabisa. Avuga neza cyane. Jewe ndi n'abana hano nabyariye mu Buga, nabyariye muri Tanzania, ama ndava mu nzi Bugande, ariko igitongereza hano mu Buganda no muri Tanzania y'igitongereza. Kano mwana mutekana afise nk'imyaka 9. Ariko mugabo uri mu kagusire. Niko nagumye ndamubandanya kumwiza kugira ngo niyaja mu Burundi wacu. Azamenya karanga ku Burundi. None uwo mwana n'ubu turi kumwe hano. Ndagombara mutse uyo mutumire yumve nge navuga kandi ari umunyamahanga tabuye mu ibyo bihugu by'iwacu. Amuramutse kizakeye muraho umwana turi kumwe hano muramutse.
Muramwumva Modest? Arabaramukije umwana?
Hello.
Umwana na buku yabuke hanze mu rugo byo hanze ariko arabamba izandi misi wacu kuko nazi mwigize gose radize cyane nagira abaganirize mwumve ngene amenye izo ndimi z'iwacu kandi ari umunyamahanga yafutiye hanze mu Burundi nahabona na rimwe ariko kubera kumwigisha indimi zacu kavukire azizi cyane kandi y'icyongereza ariko agira ururimi rw'iwacu cyane gusumba indimi zo hanze muranyumva
ndakumva
uyu mwanda muganire gatoya
yego
Mwiriwe
neza
Witwande
Witwande Halo
Aji
Halo
Aji
Ali
Yeza Ajiza
Amakuru
Nimeza
urakomeye
urakomeye
ibyiza cyane uri kumwe na nda hano
na data
yego nubwo nawe arakomeye
uno mwana yavukiye mu bigo byo hanze ariko twabandarije kumwiza urumi kavukire kugira ngo aruzi cyane nuko muri ko muraganira musa n'abihuta aruzi cyane rwose niko tuganira mu nzu naranye ko atobandanye indimi zo hanze y'igicongereza n'umwana w'imyaka 9 ariko agikirundi cyane rwose mbere yagomba gukisumbya kubera na mama we mbiyona nabaramutse
mwebare
muraho
neza
murakomeye cyane
turakomeye murakomeye namwe
natwe turakomeye
nishimye cyane nishimye cyane nanezerewe kubona mwigisha umwana ururimi kavukire
nibyiza nibyo bya mbere
ibyo bya mbere nibyo bya mbere mwarabyumvise mwahisemo neza kuri n'ukuri
turabashimiye Sylvestre rero yari aravuga neza ko umwana wiwe naho yavukiye hanze kandi yiga mu cyongereza mwigishije neza ururimi n'ikintu ciza n'ivyo mwariko muravuga Modeste
ego
reka reka tu je no kubandi hari n'ubundi ari ku murongo wa telefone David uratwumva
ndabumva neza gatano kuri gatano
irindi zina huri
David Eugene de Nyamirambo
mu Rwanda
Yego.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Yo ambe ndabifite ari ikibazo ari n'icyumviro.
Yego.
Kandi ndamutuhuje Modeste no umuntu ufasha abantu cyane mu bijyanye n'ikinyarwanda n'ururimi kavukire musabiye umugisha mwinshi cyane.
Arabumva?
Ndahera rero ku tubazo tw'amatsiko kugira ngo ntaza kutwibagirwa ndashaka kubaza umutumire wacu ese buriya amamuko cyangwa se inkomoko y'ikinyarwanda n'ikirundi biratandukana cyangwa n'indimi twavuga yuko ari impanga zivukana, icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri nkabaza ngo iyo dusoma ibitabo za Wikipedia n'ahandi hose dusoma batubwira ko n'ikinyarwanda kivugwa n'abantu basaga miliyoni 48 mu karere ka Afurika yo hagati n'ibiyaga bigari. Ese aho kwita ku rurimi kavukire ntibyaba bigarukira mu buryo bw'imipaka igabanya ibihugu gusa, ariko ubwo nyine yanatubwira ingamba inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ibifitiye abandi bantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka haza Kivu zombi za Uganda y'Iburengerazuba n'ahandi hatandukanye, kugira ngo ururimi rwa kavukire rusugire rusagambe, twumve nyine ingamba ziba zihari uko zimeze. Igitekerezo rero nari mfite ni icy'uko iyo ukurikiye ukuntu inteko z'indimi n'umuco nko muri Tanzania babungabunga igiswahili ukuntu bajya babigenza, ubona bitandukanye n'uko ino babigenza muri biriya bihugu, ubona ko n'amagambo agenda acurwa azanwa n'urwo rubyiruko twavugaga haruguru ntago bayasuzugura, bayaha agaciro bakagenda bagerageza kuyinjiza no mu giswahili. Ariko mu kinyarwanda ntabwo ntekereza yuko ariko bimeze, duratunegura amagambo nk'ayo akoreshwa n'urubyiruko cyangwa n'abantu bakuze, amagambo nka shuguri, amagambo nka sawasawa usanga ari igiswahili ariko abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nkabona rero ko inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi idakwiye gukomeza gusa nk'aho yihagararaho cyane, kandi icyo kintu kirahari nise nk'aho itakwiga kuri uko kuntu yakwiza amwe n'amwe mu magambo akoreshwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi ngo iyinjize mu kinyarwanda, kuko no mu ndimi z'icyongereza n'igifaransa bibaho ko hari indimi bo akademi zabo zigenda zinjiza zikura amagambo mu rurimi rundi kandi akemerwa tukayakoresha. Aha ni numvaga wenda nagarukiraho ngaho, kandi ubutaha twizeye kuzabona inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi mu bikorwa bya bihuza abantu cyane, ntigarukire mu guhemba abanyamakuru gusa, tukabona muri za Miss Rwanda n'ahandi hose hakunze kuvuka ibibazo aho wabonaga abantu bavuga ikinyarwanda basa nk'aho ntabwo mbyemeza, ariko urebye byabaga nk'aho n'ahandi henshi kandi mu madiskuru agenda afatwa mu ruhame n'ibibarame, ubona umuntu hari aravuze ikinyarwanda da asa nk'aho adahawe agaciro, afatwa nk'umuntu utari umusirimu cyane kandi arirwo rurimi rwacu ruduhuza. Murakoze cyane.
Murakoze. Reka bishure Modeste.
Murakoze cyane David. Yabanze baza tese ikirundi n'ikinyarwanda bimeze bite, n'impanga bikomoka babivuze neza n'impanga n'impanga kuko ushobora kuganga ukajya igenda ukatembera mu Burundi ukaganira n'abantu ukabaza icyo ushaka bakagusubiza ukagaruka udakeneye undi muntu wenda wo kugusobanurira buri kintu buri kintu, hari bimwe na bimwe bitandukanye birumvikana, ariko bitakubuza mu by'ukuri gusabana n'abarundi ugenewe. Umurundi wavuyeyo akaza mu Rwanda nawe nuko hari amagambo amwe n'amwe agenda atumva interuro zimwe na zimwe atumva, ariko bitamubuza rwose kubona icyo yifuza, kubona gusura uwo ashaka, kujya aho ashaka mu bwisanzure. Nako n'indimi rero zisha cyane, kandi ibyo si igitangaza, indimi zisa mu ku isi hari indimi zigera zisa bitewe n'amateka n'uko abantu batuye. Yabwiza ati ese mwebwe ko abantu bavuga ko hari miliyoni 48 zivuga ikinyarwanda mukora iki kugira ngo mwite kuri icyo kinyarwanda? Ibikorwa ni byinshi kugira ngo hari n'uko tutaganira hari byo kumenya ibikorwa. Abantu bafite ibibazo kurusha abandi saba ngaba bo mu biyaga bigari, saba ngaba bo muri Kongo, Kongo ugiye masisha mu kinyarwanda n'ibicuruka mu kinyarwanda nta kibazo, abantu magana n'amagana imisozi yose yo mu kinyarwanda abasho bateye ikibazo, unamanutse hepfo za Bwenya hari ikibazo za ahantu henshi cyane usangana ko ikinyarwanda n'ahandi nuko. Rero ahubwo reba hafite ikibazo kurusha hano byukuri abantu bafite ikibazo kurusha abandi ni abantu bari mu mahanga ya kure kazaburaya na Amerika kuko mu nta n'uwo bahura nawe ngo amubere urugero ngo acyumve nibura agishake agikunde ashare ashake no gukiza abo rero twabatekerejeho cyane tubandikira ibitabo ubwo nta bundi buryo buca mu miyoboro y'ikoranabuhanga yo guhana amakuru ni ibitabo tubandikira ibitabo ndetse ibitabo byandikwa ku buryo ucyakira hariya ashobora kugikoresha adakeneye umwarimu ubwo nicyo kigamijwe ni ukuvuga ngo ni igitabo kiri mu Kinyarwanda gisobanuye mu Kinyarwanda ariko kirimo n'ibisobanuro by'Icyongereza n'iby'Igifaransa mu gihe wowe ugikoresha waba uvuga Igifaransa cyangwa Icyongereza waba uvuga Icyongereza noneho ukajya kugikoresha bitabaye ngombwa ko ujya hari uza kukwigisha icyo ni igikorwa cya cyakoze inzu kamari twamariye abari hanze muri hanze ya kure abari hafi bo abari hafi bavuga icyo ishinga y'Ikinyarwanda cyangwa batuye bakurikira Radio Rwanda burya Radio Rwanda ifite igira henshi bafite amahirwe yo gukomeza guhura n'Ikinyarwanda kimwe n'abari kure bo batayifite ayo mahirwe hanyuma wagarutse ku kintu cyo gucura amagambo tubandi baracura ndetse bakasakaza mu ndimi z'amahanga amagambo akamamara uwo murimo natwe turawukora ariko dufite ubundi buryo tuwukoramo si nk'ubwo yuti ijambo niba ari buse tujye kuzakuyadiwe tubisakaze twashatse gufata igikorwa ku buryo tukiva umuzi turagenda dukora twubaka ikigega cy'amagambo y'Ikinyarwanda uretse aya magambo twumva buri munsi duhura nayo buri munsi ariko fide
ndabumva mubandanye ndamwandanye
fide
ndabumva muranyumva
wenda kumva iyi telefone ni zima reka nguhe nimero yindi wampamagaraho
yego
birashoboka 07
yego
83 02
yego
67
yego
98
murakoze
kuri none uvuze tangiye gutera amahane
mubandanye
komeje rero twegeranyije amagambo cyane cyane amagambo adakunze gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi cyane cyane ayo magambo akoreshwa umwuga imyuga ubucuzi ubudozi imyuga itandukanye burya habaho amagambo y'Ikinyarwanda ariko abanyarwanda badakunze gukoresha tukagira tuti ayo ni amagambo y'ikinyarwanda ahubwo tujye kugarura mu Kinyarwanda akadufasha kugenda dukumira ari amagambo y'amanyamahanga yinjira mu Kinyarwanda ikigega turacyubaka cy'amagambo 182 ubu tugenda tuvomamo noneho muri icyo kigega twandika inkoranyo ni mu Gifaransa ni dictionnaire tukavomamo tukandika inkoranya ijyanye n'ubuhinzi n'urugero tukavomamo tukandika inkoranya ijyanye n'ibinyabuzima ubu yararangiye y'ibinyabuzima twaherekanye ejo bundi ku itariki 27 umwaka utaha tuzasohora indi nkoranya y'ubuhinzi n'ubworozi kuko ni umurimo abantu benshi bahuriyeho kandi bakeneramo cyane amagambo y'Ikinyarwanda
ego reka tubandanye ku mirongo ya telefone kandi dusi Abdul irindi zina ahuri ikibazo intererano munyaruse
nitwa Nisabwa Abdul Saifu Agwero
ukaburihe
ni mu karere ka Rwamagana ni mu burasirazuba
bw'u Rwanda.
Yego.
Ikibazo intererano munyaruse
najya ngo mbanze nshimire Modeste.
Eh, arabumva
ako nanone hari ikibazo nendaga kubaza cyangwa se sinzi uko navuga gusa biragaragara yuko ururimi rw'ikinyarwanda ari ururimi rw'umuco w'abanyarwanda sibyo? Ako noneho iterambere ririmo kugenda riza nabazaga ese ko aba bana barimo kubyiruka bari kubyirukira mu iterambere bagenda basoma n'indimi z'amahanga harateganywa iki ku buryo bazakura biyumvishamo ururimi rw'ikinyarwanda dore ko hari n'abajya hanze gukomerezayo amashuri yabo. Murakoze.
Murakoze cyane mu mwishure muri make Modeste.
Make urakoze cyane Abdu eh arakubwa iki nicyo kibazo ubwo kibazo tugihuriye turi benshi na leta ndetse ibyo naweze mvuga ko leta yafashe ingamba ko abana bakiri bato bose biga mu kinyarwanda biga mu kinyarwanda kugera ku myaka 8 mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Urumva ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo abaze amenyere ikinyarwanda buri n'ikinyarwanda akigwemo nagenera dukangurira ababyeyi kukimubwira kukimubwigisha kugira ngo abanze akimenye iyo bageze hejuru rero barenze bageze mu myaka yisumbuye nibyo nanone dukomeza kubaherekeza tubegereza ikinyarwanda nibyo nababwiye kandi amarushanwa mu kinyarwanda abana bakamenya kuvuga bakamenya kwandika bakamenya kuvuga inkuru mu kinyarwanda dukomeza tubegera dutyo tunakangurira ndetse n'abantu bose babyeyi n'abandi bahura nabo dukomeza kubegereza ikinyarwanda. Mu magambo make Abdu urumva ari ibyo.
Yego. Jean nawe nyine ku murongo wa telefone Jean uratwumva?
Ndabumva mwiriwe.
Mwiriwe. Irindi zina uhamagaye urihe?
Ni Jean Pomusentivesi Rwanda Kigali mu Rwanda.
Yego. Ikibazo intererano munyarutse?
Mfite ikibazo nubwo wenda nk'ikinyarwanda itegeko nshinga ricyemera nk'ururimi rwemewe mu Rwanda ariko usanga mu nzego za leta ikinyarwanda kidakoreshwa kandi n'abagikoreshejwe n'abagikoresha ukabona batari proud yacyo mbega kitaba bakunda kukivanga hanyuma no mu bikorera ikinyarwanda kirakoreshwa ariko ni gakeya cyane mu bikorera ntabwo ikinyarwanda gikoreshwa. Hanyuma najya ngombaze uwo mutumirwa murakora iki nk'abantu bashinzwe kubungabunga ururimi kugira ngo muri leta ibizamini wenda biba byatangwa mu kinyarwanda ibizamini byo kwandika n'ibyo kuvuga hanyuma no mu bikorera nabwo umuntu nageramo asange kuko gikoreshwa apana kuvuga ngo umuntu azi icyongereza ngo nicyo azakoresha cyonyine kandi ukabona nta kintu bimubwiye najya mu munsi beza kuri icyo ngicyo.
Reka bishure Modeste
Fontaine ikabandi bikuzura akantu gatoya ikinyarwanda mu mategeko nshinga si ururimi rwemewe gusa ni ururimi rw'igihugu niko bivuze kandi niko bimeze bumva n'umwanya wihariye ni ururimi rw'igihugu rwonyine ni rwo rwonyine ururimi rw'igihugu izindi ahubwo ni izo ndimi zemewe mu Rwanda ariko icyo nta kibazo na ugize utero muri leta cyane cyane abantu bakunze gukoresha indimi z'amahanga ngira ibita ku kinyarwanda cyane ubundi leta amabwiriza ariho nuko ari amategeko areba abanyarwanda bose ari imbwirwaruhame zibwirwa abanyarwanda bose ari yandi mabwiriza ari abanyarwanda bose agomba kuba ari mu ndimi kugeza ubu eshatu ikinyarwanda ku mwanya wa mbere ikinyarwanda kije ku mwanya wa mbere urumva rero amategeko ntakigize inyuma ahubwo arakirengera nuko twebwe abantu tudakunze kubyitaho hariho burya cyane cyane mu bantu bize hari akantu ko wabuze niwe wavuze ngo proud hari akantu ko kugira ishema yo kuvuga indimi zo hanze kugira ngo abantu hari bagaragaze ko bize bagaragaze ko bazi n'ibyo hanze birenze iby'u Rwanda ni byiza kubigaragaza ariko uburyo tubikoramo nibwo tugara rero duhora tuvuga duti nibavuga batya bavuga batya nibavuga batya bavuga batya bibi ni bibi ku byonona
ari ikinyarwanda ari ubindi wundi bashaka gukoresha abantu rero Jean de Pomsene n'ubukangurambaga ni uguhozaho kwigisha buriyo ni uguhozaho ntabwo uretse ko n'umuntu ukuze wenyine bafite n'imitekerereze ye uko abona ibintu kugira ngo umuhindure rimwe na rimwe bigafata umwanya muremure cyane kuruta umwana we birihuta kumuhindura birihuta kumuhabira imyitwarire mishyashya rero ni uguhozaho nicyo dukora ubukangurambaga buhoraho buri gihe duhora tubwira abayobozi mu mirenge mu turere abakoresha inyandiko mu turere turebe ko bakoresha ikinyarwanda dore umwanya w'ikinyarwanda n'uyungu twibukiranye ko n'ururimi rw'igihugu ruzi imbere ya zose ni uguhoza rero no kwigisha ariko kandi dufite n'icyizere ko bizajya kuko aho twari turusizeho turi ubu ngubu dufite n'icyizere ko ubwo abantu batangiye kujya babikunda bizagira impinduka bikagira ikintu byahindura ku byari bisanzwe
yego dufise kandi Celestin irindi zina ahuri kibazo intererano nyarutse
mwiriwe
mwashimiye
mwasirize mu butumirwa namwe kandi ndabashimiye kuba munyakiriye
murakoze
ni intererano ariko n'agatekerezo
yego
hari aho bavuze bati ababyeyi bagomba kwita ku bana babo bakabigisha ikinyarwanda uwo mutumirwa wacu u Rwanda araruzi ese ni bangahe ababyeyi bo mu Rwanda bavuga icyongereza iki ndumva ari bake cyane ahubwo njyewe ikibazo mfite ni uburyo icyo kinyarwanda tukivugamo kuko ababyeyi natwe icyo kinyarwanda ntabwo tukizi turakivuga ariko ntabwo tukizi ndatanga urugero hari aho uvuga ati njyewe wajya n'ahandi ugasanga si ibyo wahamagara umuntu ati ngo bati mu kanya nari ndi kumva itangazo batanga bavuga ntibavuga noneho icyo ni cyo kibazo dufite mbere ukakuganiriza umwarimu muhamagaye arambwira ngo ingo kandi ni mwarimu none izo nizo ngorane ahubwo bagombye kuba mu ishuri n'abarimu nabo usanga icyo kinyarwanda bavuga uburyo bakigishamo atari ko bagikoresha mu mvugo
yego
ahangaha urumva ko ndabizi kuko nabo turiranwa n'abantu tuba duturanye aho nabo niho hari ikibazo kuko ba mwana tuvugana kugira ngo azumva uko mvuga aba ari byo rimwe na rimwe akurana
reka bishyure
ahangaha yaza ku
yego reka bishyure muri make reka bishyure
yego sere
reka ndangize
yego muherereze cyane ni munyarutse mwanyu uri kugenda
nagiraga aganire azadusabira abayobozi niba bateguye discours iyo discours y'ikinyarwanda za finali za cantebona igihe hadakenewe abanyamahanga baze bavuga mu kinyarwanda cyuzuye murakoze
mu mwishure muri make modeste
yego murakoze cyane Celestin urakoze nakumvise mu byukuri ugize uti ikinyarwanda ntabwo ababyeyi natwe ntitukizi hari abavuga batya abandi bakavuga batya ndakeka ko icyo atari cyo kibazo kinini si ikibazo gikuru kuko burya ku isi yose ku ndimi zose ziba ku isi zigenda zivugwa ku buryo butandukanye hakurikijwe aho abantu baba aho batuye aho umurimo bakora imyaka bafite bigenda bitandukana ariko nanone ni byiza koko ubigize neza no kubivuga hakaba ururimi mbonera bahuriraho bose arirwo twigisha amashuri arirwo twandikamo ibinyamakuru arirwo tugomba kuvuga mu mbwirwaruhame kuva ku maradiyo n'amateleviziyo n'ibindi ariko nibura ubonye ahubwo niba baba abanyarwanda bari bazi n'izo ndimi shami tuzizi n'ishami z'ikinyarwanda aho gukoresha indimi z'amahanga ahubwo tugakoresha izo zacu zivugwa mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba kuko ni ikinyarwanda ntabwo ari isusuri rw'amahanga ni ikinyarwanda ariko kivugwa hariya kivugwa hariya nibyo ariko wavuze ukuri ababyeyi bamwe ni benshi na konti banasobanukiwe n'uko bakwita ku gikorwa cyo gufasha abana babo mu muryango nabo bakwiye gufasha ubwabo nabo utabayobozi rero babarekeza finali za komitimenti nivyo byuvuga nivyo koko kandi bora tubivuga kandi nabo bahora babwirwa no mu nama nkuru z'igihugu ndetse bahora ba ayo bakuru b'igihugu bahora batangira inama yo kutavanga indimi rimwe na rimwe n'ibinorohera abantu cyane cyane abantu bize bazi indimi nyinshi rimwe na rimwe bikunze kuborohera kugira ngo bahe ururimi umwanya warwo undi mwanya warwo ariko icyangombwa ni ubushake
yego yego dufise uwanyuma Elisa irindi zina huri ikibazo intererano nyarutse mwanya urarangiye
murakoze kuri izina ritabigirwa ndi muri Australia nkuko bisanzwe hanyuma inzira nakusa nagomba ntange ni uko abarundi n'abanyarwanda dufite ikibazo kimwe duhurirako iyo tugeze ku rurimi rw'iwacu kavukire umengo ntabwo turukunda kandi umengo ntabwo tugwitayeho akaruro kari hafi n'akarorero nkajye bahantu herere muri Australia uyu giye kuri abandi bantu bazava mu bindi bihugu nk'abashinwa nk'akarorero usanga muhira mu mihira iwabo bavuga indimi zabo kavukire zo mu bihugu baje bavamo icyongereza bakagikoresha iyo bagiye ku ishuri cyangwa iyo bari kubara bari muri kominote itavuga kwa rurimi rwabo ariko twebwe abarundi usanga n'ababyeyi bacu cyangwa se ababyeyi bafite abana bato bahimiriza abana babo kuvuga icyongereza muhira no hanze yo muhira no kuvuga no ku mashuri kubwiyo mvuga cyituma abana bakura babona yuko ikirundi kitanakenewe mbese bagakura batanakize akandi karorero narinde gutanga kari hafi kumbe aho cyangwa kumbaza n'akabazo kagufinga ni ku bijyanye na twebwe n'abarundi n'abanyarwanda kamvuge cyane cyane ku banyarwanda bari ngaho mu gihugu nk'akarorero ibintu biruze kuba igihe batora Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda mu by'ukuri byaragaragaye neza yuko batisunze imico n'akaranga by'u Rwanda kuko nko kugira ngo basese umuntu kuba katashoboye kwisigura mu cyongereza bakaca batora umuntu kuba kwashoboye kwisigura mu cyongereza ibyo biraboneka na yuko koko habaye ikumira ry'ururimi hamwe n'imico n'akaranga by'iwacu bya kinyafurika nk'abanyarwanda cyangwa se abarundi kuko ijana agomba umutumire akabazo kagufinya nko muri icyo gihe nk'abantu nk'aba bakoze ibintu biri ku mugaragaro bakora iki kugira ngo babakebure
reka bishyure muri make mu mwishyure
yego
dukora nka nta gereza y'umuco ibaho nta gereza y'umuco ni inama umuha wamwegeye ukamuha inama ukanyuze kuko ibyo uvuze sindi n'undi wabigarutse hasi ntabwo byitaho cyane ku umuco w'ikinyarwanda nibyo hariho uburyo bajya basobanura bati buriya nibyo turatuba Nyampinga w'u Rwanda ariko nanone dufite n'icyerekezo cy'uko ashobora kuzamuka akaba Nyampinga wa Afurika ashobora kuzamuka akaba Nyampinga w'isi bityo avuze icyongereza ni byiza azi ikifaransa ni byiza duhora tubegerana tukabaha inama kuri icyo kintu ndetse kandi ko batangiye kujya babyumva cyane kubera ko ubu basigaye batanga n'ibiganiro ku kinyarwanda mu gihe bitoza kuko baza kwitoza kugira ngo ibintu byinshi kugenda kugira gute bakabaha n'inyigisho z'ikinyarwanda n'akamaro k'ikinyarwanda ni buhoro buhoro wabo ari kuko twaje tuvuga ni uguhozaho buhoro buhoro ariko dufite n'icyizere ko bizagenda bihindura cyane cyane ko bitangiye kujya nyinjira n'abantu benshi ngibi tuvuga ni byiza cyane nabyo birubaka wese barabyumva
ego ntitwaronse n'akanya umwanya w'utubanye muto ko ni ikiganiro gikomeye wo kuvuga kuri programme nshasha y'ururimi rw'ikinyarwanda ku rwego rwa masters iza yaratanguye ndibaza mu Rwanda kuri campus ya Rukara
igiye gutangira
ni kindi kintu muri uwo mugambi wo gukomeza ururimi no kurubungabunga
yego
murakoze cyane yari umutumire wacu Modeste nsanza baganwa umushakashatsi mu kigo inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ni hari mu kiganiro twako tuvuga bifatiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire n'ingene indimi zacu zobungabungwa cyane cyane mu karere kacu k'ibiyaga binini turashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro abakigize mu ruhara bakaduhamagara bagashikiriza n'ibiganiro bagashikiriza ibyiyumviro byabo bakabaza n'ibibazo n'umutumire wacu rero Modeste nsanza baganwa tubifurije mwese ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
tu rashimiye mugenzi wacu Fidele Nyungabo.